maze ari byo banga yo kugendera mu nzira zawe more si byo ushaka gusa bima mahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba
Yeah.